Mwatula babiri ne mutesa ne musala omwe yagale uliomu na sima mundenga bwali ngera lavu bwebera ne musala wokwe wasa nembaga ne tulia kati ulira byogamba nchato ulira weta mitwa nga twakugamba ncheyo jogenda wabera yebirunji nebibi bwebityo nolaira nti mubulunji mubulwadde kabubo bwavo libawuwe kati obisibye ntyoddeka nga sitania nakusula gogema kubo mwayita kati ddayo mu bufumbo bwo neyo gyogendera wokya banji abakwegomba atemanya toliweka kowola mukama omugambe ncembereganye wandirowoza ncobuka lyanda lyokya nogwa musigiri manyi nti bikoya olumwa tebinyiza nga gwoyagala kyusembeera ng'omugamba tafaayo naye teri yatuukirira naawe olumwa omunyiiza manyi olineyo boolaba mazima n'obeegomba nga muli obalaba bamala olw'okuba nga baseka baba basanyufu ku mikolo babiikeko tobalaba tuukake wakolabe bebo b'owulira beetema kati ddayo mu bufumbo bwo neeyo gyogendera wokya banji abakwegomba atemanya toliweka kowola mukama omugambe ncembereganye wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri sajaja kugambe jebavute no mwami nyabo bye basanze bye binji navute bafulati yiga okuba omugumikiriza okuba omukakamu okuba omuwombefu newe kitasaana okuyitwa omusiru abeera omugezi toyogeza busungu oluso waba olaba nga taamye yita mukama manyi tyafayo ebyo naffe bye tusanga mazima ne tuyitibwa basiru nti twalogwa ne twetonda buli lunaku ne bwabasobeza ne tulinnyibwa ku mitwe naye latukuma yeye mbeera mu maka kati ddayo mu bufumbo bwo neeyo gyogendera wokya banji abakwegomba atemanya toliweka kowola mukama omugambe ncembereganye wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri kati ddayo mu bufumbo bwo neeyo gyogendera wokya banji abakwegomba atemanya toliweka kowola mukama omugambe ncembereganye
amazima gumikiriza
wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri
tebakulimba
wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri
amazima gumikiriza
wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri
tebakulimba
wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri
amazima gumikiriza
wandirowoza ncobuuka lyanda lyokya n'ogwa musigiri